LFG Premiações apresenta Art Life Capas Especial Racha de Som. Bora, Bill! Bora, vindo, Bill! Bora, Bill! Bora, 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 Bill! Bill, 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 Bill! Bora, Bill, 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 Bill,
Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill,
Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill,